Gwetuwalo ndasia afuga, neye rangi didasia afuga. Uganda chigali chiduka, chitagala, ani avuga. Gwetuagezako okuteleza ave ku maini. Yakera kumachana agobabuli omu ave ku maini. Pira wafumbwa wani, akawoo kava wani. Mpulideko abogereyo mbuno kachi wani. Tulu mwanjalejo mujula, ateno kututa mwewera. Tunalima waku kukulianga na amataka mutuara. Mutu tade kuduka duka kutusula kumituenga situka. Bumutuka kubutambi mumpare ngeno tusituka. Goba goba muntoba ziba mudanga kuba mmazi. Jiada yelu mankutambu awati seku mbazi. Awo tulotu vewa, yekati urubaru tekewa. Asula kurubutonga musota, ye waluladewa. Obu nkenke butuse ne mubyalo jetubera. Enjala twazi lyadda kati tweyaguza buvera. Both teams to score. Ani anawangula. Okubanga ayimirira essuubi lya kapapula. Olina kuba smart wanonga telefoni. Amaaso togajawa bweru okwewala duloni. Kubanga abatuufu gakati ba Babiloni. Basiba bakuba finga mweno constitution. Mateeka ku mateeka obuwayiro ne bakyusa. Banatera kutakisinga n'omukka gwe tussa. Amawuli debaga jako, TV zijibwako, bebasi bamu byobufuze dembe lyaba jibwako. Matembe bamu tutewa, apologist chikulekawa. Ebyalu kwago byali mu lwatu binate byampuna. Nyoke za kabani wonna joli fuka umite. Ebya demokrasi yangedombo seriality. Enensi tujidiako makola, it's all vanity. Yadde tolina yakamita na yelo uboza anga ku unity. Sidi sidi kanebo muli insima ndiba kwa yanga buladina. Amawuli dekatitu gano onyeza mchiwato ugali. Inga mazina.